natendeka ulwendo lupya mumulimo wenu buleni molubali kwateni mwechaka nikova mupashi natendeka
natendeka ulwendo lupya mumulimo wenu buleni molubali kwateni mwechaka nikova mupashi
natendeka
natendeka ulwendo lupya mumulimo wenu Uleni molu wali kwa teni mwechaka niko wa mubashi wa mushiro
Natendeka ulwendo lupya mumulimo wenu Uleni molu wali Kwateni mwechaka niko ba mupashi natendeka
Natendeka ulwendo lupya mumulimo wenu Uleni molu bali kwateni mwechaka niko ba mupashi wa mushiro
Natendeka
Natendeka ulwendo lupya mumulimo wenu Uleni molu bali kwateni mwechaka niko ba mupashi wa mushiro
Kwete ponangu kamo mumaboko ya ndindi fye Mumbule yawe ine ifyondi Mukanwa kandi aweishi kwete mweshiwi Ningalanda kubana venu tata Teti mbombe imwenga mwanshaneka Vike nipoku woko kwenu pamwe owandi
Shikwetepo na mukamo, mumaboko ya ndindi fye
Mungule,
mungule yawe ine ifyondi
Nemo mukanwa kandi,
shikwete mweshiwi Ningalanda kubana benu tata
Tetimbombe
imwenga mwansha neka
Vike nipo,
kuboko kwenu pamweho wandi
Shikwetepo
na mukamo, mumaboko ya ndindi fye
Mungule
yawe ine ifyondi
Nemo mukanwa kandi,
shikwete mweshiwi Ingalanda kubana menu tata
Tetimbombe
imwenga mwansha neka
Vike nipo,
kuboko kwenu pamweho
Kwete ponangu kamo mumaboko ya ndindi fye Mumbule yawe ine ifyondi Mukanwa kandi aweshi kwete mweshiwi Ningalanda kubana venu tata Heti mbombe imwenga mwansha neka Vike nipo kuboko kwenu pamweho wandi Shikwetepo
na mukamo, mumaboko ya ndindi fye
Mungule
yawe ine ifyondi
Nemo
mukanwa kandi, shikwete mweshiwi Ningalanda kubana venu tata
Tetimbombe
imwenga mwansha neka
Vike nipo
kuboko kwenu pamweho wandi
Yavambi valenje vatina lafinwa Imwe mukule inenche pechi yavambi
Yavambi valenje vatina lafinwa Imwe mukule inenche pechi
yavambi
Yavambi valenje vatina lafinwa Imwe mukule inenche
Yavambi valenje vatina lafinwa Imwe mukule inenchepe chiliavambi
Yavambi valenje vatina lafinwa Imwe mukule inenchepe
Awe chiliavambi
Yavambi valenje vatina lafinwa Imwe mukule inenchepe
kana kuimba kati na kano tulubi subeni fieya weno busubu wenu na kana kuimba kati na kano tulubi subeni fieya weno busubu wenu na kana
kuimba kati na kano
subeni fie
subeni fieya weno busubu
ala ine na kana
Kati na kano
suveni fie
suveni fie ya weno busubu
hey ine
na kana kuimba kati na kano
suveni fie
suveni fie ya weno busubu
hey kupepo tulubi
hey
kupepo tulubi
na kano
suveni fie
suveni fie ya weno
Kukomenembo,
kukomenembo, na kano
suveni fie,
ya weno busubu.
Imiti na kana,
na kano
suveni fie,
ya weno busubu.